Yeah, yeah, yeah.
Kweli na push na haribu vita Yapu wa shikaji wanakuwa vicha Miage mana nazidi kunga Wawa na beba minaponda tura Na una serikali nazidi kublemwa Wezi nikamata mana nipo kila semu Once just umeguza kuwa game Mana kunizuya mikuwa kama dream Itakuwa bala Of course dotalala na ja Na amini kwamba mwisho tafika Pale kwenye kesh tu mzigo na vuka Kwa ujinga misina story Poto za mali misina story ah. Rest in peace Sila mtani wananipe shima Leo na lenji na kesho na hama No faster always nikimbia Naishi kama pastor nishini biblia
Ina push kush tele bado na shine 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 Bado na move na dele mina shine Bado na move na dele mina shine
Dawa bina make dope Nakuwa haya bina make more Shweka sawa na gain power Yung twende sawa bina any more Nateka mateje kibao Pagini machizi na madenza Mzigo na samba za town Vijana kibao wanataka shine Na wapa kazi kwenye kingdom Usamba zaaji paka lindo Kete na penyeza simple MCs Na wana mitindo Bingo mkwanjo na zidi kuflow Pesa nyingi ya niso Vijana na go Police case mihuni cutting on Askari mindobo si wow Na kula na wakubo zao Salai ndongo wana nja Vigo wana wapa chapa
Ina push kush tele bado na shine 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 Bado na move na dele mina shine Bado na move na dele mina shine
Kata ni jam kwa wasali Tawala umesha kata Wanasema ikitu watali Una maisha yao Aroso imewa kacha Wanaita mpaka polisi Wabeba wa masela Wanazita drug me nazita business Kinitapusha wananita mkalo business Kijitu kitaka na washa Kijitu kitaka unapata Vijana nimewateka Kukote wananifata
Kiza Wington
Kiza Kilio
Mithiri ya Marathon
Na uchapa distance Long watoto zao
Ina push kush tele bado na shine 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 Bado na move na dele mina shine Bado na move na dele mina shine